studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkemisare sappo e go lewru fevrier jena yambe jabrima slima e sappo didi der maison de la presse pamoko batu fedde hande jokkitade kaldal e kawrangal le leedi meden didum fuddan le gallure kidal de dum won o do batu jonon arande dum wad le de do gallure kanko Mukhtar wano kenyan o yide e pelle politique gonde le leedi meden dille majjun o wi le sappo e jena lewru fevrier warorun do hono dati golleji mabbe dum gori dum waran hollitede fedde cnt giltini micro jamendi min juttiki wattu jono ko noddirta mari ko dun nafata leedi ndi dum woni hewba nawtiro dum lerumde afrique ndef fu e mangal mudum mari dum woni andabe kabar cialal dum bihi dum nafa dum sanne ko nayri bangal ingel adama di wonno sembe kabaruji dum jogini on do betande be bismillah modon e hadate Umar Waygalo jodido mikoroji di kanko noddirteedo gagne kante won to boggi jamde to sekirabe on compétiteur wiide do on boddo chapande nayoba e tatobe fedde hande jokkitade kaldal e kawrangal leedi meddi ni dum fudda alkamisare handen le gallure kidalnde le majjun fedde cesande an wonde waddende laamo wiino be kertiki do hen dati ko nayri bangal denaagu le gourmarndi e mangal mudum holiti wi dum yatta kaldal e kawral alanziri ngal fa kebben famtar kebben Mamadou Samaseku
yimbele hewbe jottiki to kidal tun gilla kikide kenya bangal gouvernement okay ministre ninde denagu mo huncangul hore rewbe sukabe galle mo hebugol golle e gintingol golle e ko nande mun en njottike ton le kabaruji hebade di hultama wiide ministre humaninde dawral be leedindi no donta ton beta ko yimbe le gubal sima be dun na le ngalure nde e kenye kala hejabe gubal platform ardibe gubal sima hulti wiide ngal do kawtal chapanay e tatobal csa tukidal ton latto sababu kidal ko be hinno kabaru talkundu no fewiri so yogabe ardibe gubal platform from beltaniki kado anya wadde csa tokidal tun wobbe kayna milawide dum hana micitino wide joni wona fe guubo kawrtal csa sarte tokidal tun ko hewi bantinama e leku jabbe fa hande won cikitibe e huncangul hore galdo kawrtal chapanna e tatobal csa to galluro e fuqasen yagul tun hejabe talkur kawral gal e tawede fuf
holitindi wi dum woni odo botan wondi e wadde wakkandi imadraji dum gondi e wadde be koliti wide kaldal e kawral gongal leelidi alanziri ngal ko tonga leelidi meden di ko dum yatta e sariyaji hono leedi meden di worri non pelle godde gondi wadde imadraji mudem dido kabaruji fodo ba hebdi dum do page am facebook kanye compte twitter studio tamani kanko don Mukhtar wano kenyan holitam wi do yide e pelle politique gonde leelidi meden di o holiti wi wattu jono yo dum wajibi non kabaru nuyde sariyade gori leelidi di dum jewte on do wattu do wi ko warta ko be ngaran be kollite hejo golliji mabbe di le fedde cnt lomtune dum woni fedde assemblée nationale le leedi meden di kedde mo ko sifi do hen do faccitan Mamadou Samaseku
je voudrais saluer l'esprit dans lequel
mi yidi yettude sanne alhali der e mudun ngadi ngal do kawrtal kikida ko kambar dum jati do inde ngarbe hordembe dum woni gouvernement o kanye politinkobe be holtinde wiide hasindina yawtagol seraji politika ko e gollira mawde na hani wadede e le sifa dental be leedi di fuf dum do micitnama fa bi kikida ko en fufani rentude hinnade kabar mudum jalla eli dejere lamu transition on wawi hinnade kala jawtagol gol be leedi amen be jeli non dun mi tayki pelital goto fuf fabaade transition o eli golleji di so bangal gouvernement o kay mo joinan no yawiri gollira humaninde kabar mudum kawdun sidde be leedi mali fuf hasindina dawrudi tialaji e yirwinde golleji transition o
et de faire avancer la transition
holiti ndiwdi yimbe le nyongitibe wombe le saha leedi meden di kanye le wud leedi meden di nyaloma hande no fa hande dum yaray tiagal jamare de wakkati fur yoppan gennyaaji muuden do hulde hono yonkiji muuden no wori non dum wori le region gawo kanye le region tumbuto sabami misal le lamu gossi kanye le lamu ansong wiyam yimbe le hewbe kanye gondi e yopputo nokkulu muuden gondi gandaade le galluje gonde tonde fa kebe famtar kedden Ousmane Ali Boudi
ko buri galleji ujinaaji nay woni eggudi warde wattu joni o le gindi gossi pono ko gondo le region tumbudo e wi kanan ko be nokko o le o wattu goto e kulliti wiide nyongitinobe yogabe le leedi Burkina kanyi en du ngari don Musa Ag Amala mbotanaado to gosito
yimbeje ko heewi ana yonni ko jomen warto amen ga kenya me hebi galleji tiafane jeddi e ne ko duwi Burkina war jipi do wi amen gobbe kaze andu lawol warra de fa hande to wonden do balle ko fube wadna ka be wala kadule be wala jenyarta da nyawbe du ana ma le commune gosion do hande nyaw ana wodi tiagan o nyaw nyablaj goddu ana wodi kasin yimbeje gondo be da hani walle sanne
o kabaru goto wodi le cercle ansongo le region gawa o kanan ko mudon kolitiwide ko buri galle yubinaaji sappo woni eguddi warde le cercle o le mudon egubbe kolitiwide o ONG ngaji pabidi dum ben ka be kolitiwide gol fabugul hejataabe amidi yatara egi wata guna warde don
yimbeji warbe jipido men be won torraji fa heewi sabdina be walatu be walta be walal jenyartena mimmi yoban sultan to walam ton ko jaji jeegon le lewru meden nyaago lamu malon tinno walla be yimbe
holitinde wide le balle jabbide himbe hewbe eggi warde le ngendi nyono be himbe kolliti wide ko gindum ben sabbi basi gondo le o lamu
holitinde wide ko nayri bangal hedono kabaru jannende wori hitan hikale leedi meden di ben jaltini dum dum woni examen ngaji dino kani wadirde fa yotto yo jande le leere kani e jande hakkunde e jande ekittintobe golle fube kokkino hejjoji muden gori le no kon le majjun be di ekkol uddan le go o lewru septembre don ko noddeta vacance modo ko dum uttay le go o lewru novembre non ko litir widem fa hande jaarono kabaruji ñew coronavirus o wori be bi kenya sappo lewru fevrier ndu yimbe la sappo go o do ñew yee muude sappo on samtanabe wala fu keddid le hen an holitiwde hebe ñew o leedi meddi ndu yimbe la uyna jettom e temedi do e taton samtanabe yimbe la uyna jeegom e temedron yimbe la heddibe le be yottema taton e chapan taton en janion fa keben kabaruji no coronavirus wori keben mamadou samaseku
Lady Malindi na donti ko buri milioji jetti unyaaji chapande nay pese nyaw covid-19 to e chakte liru mars hitande 2021 wi lamkobe e holti wiide dun fuddugol fesugol gol yo ole liru avril hol sifa pese lamkobe choodi hono hejo fesugol gol huncente hore ceddana markaje dow kanko ko moni do kabaruji ministre humande cellal o jaabike lamdi aissata jara
a opté pour
Mali ndari ndiyam pikiri ko hani natude leedi ndi ndidon ndiyam pikiri leedi Mali ndi landiniki ko yata pese milioji jetti yalla hewbe leedi ndar keba pese ko ndido pikiri jewa ko tawon yundi pikiri lobbiri non le teme de refour ina sawra ko buri chapande jetti le majjun du idon way marer do kaaje da fur won bandi degreeji didi fa yotto degre goto amaran dum no jidirta fur so pikiri fuɗɗe arande nde ni kamɓe dogotoro en ɓe kani pikkede tafen sabi de kamɓe gondi oɗo farati sanne le temedere fu pikkeɗe nayirto toon ko nayiri bangal nayyi caggal muɗum du heddiɓe wara le leydi meɗen ndi ɗum woni yimɓele joi en duuɓi le temedere fu ko yata jeegom hokkete ɓeɗo yimɓele ɗum woni ɓe duuɓi muɗe mbarta duuɓi capanɗe jeegon na ko ɓuri ɗum caggal muɗum yimɓele ɓe duuɓi sappo e jeegon na ƴaɓɓiɓe ɗum cawɓe ñawuji ko noddirta diabete kañe tension ko nandi e muɗum le temedere fu ko ɓuri pese sappo hokkete ɓeɗo yimɓele caggal muɗum bamako ɗo yimɓele ɓe ɓurata fu fesede sabi ɗo oɗo ñaw ɓuri fu matede so bamako iwi le hen ko heddi le leydi ndi fu wara heɓa ɗeɗo pese
en jottima landol hande gol jaboto professeur Yakuba Touba pneumologue hore ɗum nokkuɗi ɗo bo hoccangol hoore ñaw covid-19 to l'hôpital Pongé
Allo professeur
yalla geyi nyaw o ana wawi hibirede e telephone gonga idu wawi hibirede e telephone jat no farati o ana sirti holitama wide fatimi beedo ndira juude ngaso min beedo ndiri telephone tawi geyi nyaw o ana e telephone o tu ana wawi waytide nyaw covid-19 e netto
o enati mota yotre mede acti covid hande o jarama hedade yo enji cagal joni
en jaranno kabaru nyamduuji wori leedi meden di wattu jono en jottiki don mari wala fu dulludo don le rumde afrique nde fu e mangal mudon hono nyamduuji meden arande di du idon watte le hen sanne sabi de micciti de wiide nanjiniji di andaka kanya ko nande mudo dun mobe gonno e nawsirade kambe doktore en beddo be kollitiidi do nafa bingil adama sanne ko nayri bangal cellal fa keben famtar keben usman nyali buudi
mari fa handen e juude tan mo innirte ko buri hewdu fu samaayeji mudum le kreduuji de ciwrata ajar tu sanago an mo ina mari tuubi kewdi joni o tindini e hono mo innirta don
tuuri yo mo innirten e badde nateje caga sedo lotama te defe fa hono be nyalane wotra caga mudu badde natede unte wada le kaki fa jammaji tati mo inde fa gasa yalla patti tu fi hoda hen dandi du an wada e mudum cagal mudum du nameten datour ne mudine
defobe an nawtoro dum yalla nyandu mu ben an wela yogabe kolitiwi de sina watta mari e fema welata hono fa koy nyiro or e tofe hono dum enan dore mum
mide yiti touri sanne sabde dum nafa bingle adama hindey amen anam watta dum sanne de nyamande je amen bi watso minke mi yiti sanne nyamande fu
andibe kabaru nyamdu kolliti wida mari ana hewi nafa ewi docteur saram bagayugo nafa mari ana hewi sanne e chaldi kabe kolliti wida an way lata da sababu nyawuji yogaji hono tension
touri ana jogi nafa ko hewi de chalal bingle adama an hokka dum semme an haba nyablaaji ko hewi soodi do yimbe anna ko woni vitamine di vitamine wonde tourne ana wawi walde tomonte sanne le gurgal mudun
jagaade mari ana wawi wurnde neddo wonna ko rewbe yogabe sottobe dum kolliti wide fu e tawede e be nimsidi ko lekki mudum fande saabe tajjugol ledde bongol
hollitindi wide yimbe le wonbe do sijo tamani don jottinobe kabaruji wonbe do be gonde famminede ko noddirta wattu juna fekte kingu dum kabaruji dokkite do beme ande so tama dum gongana dum wana hono jomun hani jewtradi do kabaruji kanyino hani famirde do fato hokka kabaruji de galta e gonga fa keben famtare fande kedden Ousmane Niali Boudi
fekke ci kinga yo yewde kabaruji nandude e gonga na ci kitade yalla yo gonga non won kabaruji yo gaji jete di wattu yoga do bembe ande de atawan dingana gonga na wana on wattu won ko di gaddi de jande wadan fa journalisten be ande hono pamerata di kabaruji wonno ko seku gajugo got e janginobe holiti wide
gollal nga ko dogata do mudun yo hokkude journalisten si yottamani kaake wallande be yewtinde kibaruji yettedi yalla di gonga ma di pene do wallambe sanne le gollal me journaliste akon tiagal mudun be warabe jinna yimbe gobbe ko ewi tita ba o gollal yehirta
equipe fact checking
janginta be jitti ngo hakillo e be jonnori famude ko heewi e de jande e kollitiwide e be belti e fuddode jande de be bidu be pammi ko heewi illa joni kabaruji peneji
kon dum mi tiagal jande de yo andude ko woni kabaruji di ngana gonga kany andude dabariji na kaake goldirde dum walla tammi anditinde dum mi famina ma dum majjun mi de mbawi joni facintinde fala ba du kabaruji di ngana gonga min pammi dun kabaruji furhana hokede
macintinde wide studio tamani fuddi hitande hikande hejo mudun yewtede kabaruji go hello ana faydo yewude kabaruji fu di himbe gondani sobe tawene sikki saka won do mun
figol ballon suka mede be gala dubi sappo jeddi holli tawede jaga boule mali dede di demi final kasen solando jabi leledi murtande be kanti fidude mudu wakkati sappo ina yamde macintede wide leedi sera leondi be kawi dun be ngatti dun baddi joy wakande be jidno e guinee bissau won do holli tawede baddi joy be ngatti ben kanko ikintino gubal malingal o wini alawma hande be fobe celli bas fola mabbe wala furdo mo nyaw coronavirus o ya e mudon le odo wattu
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement leader Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
Sikrab do kaddeten bete hande do kabaruji meede di mi juuti on sanne hedaade hejju jame on faami wiide dum won watto nangiri min juude watto joono men ba yaad le raison ngaji di kasen di do kabaruji fodo ba hebdi dum do beme ame ande to ngadon www.sidiotamani.org non di odo numero mere mere 37321